Ujama Wezo wase Heidelberg eGauteng uyakuthanda ukufundela unyana wakhe ominyaka mithathu ubudala uOrifa Ori Unathi Jama. Uthi waqala ukunxibelana nonyana wakhe kwangaphambi kokuba azalwe esese sisweni kunina wayemculela. Oku kwaqhubana semva kokuba ezelwe uOri ze oko kwaphetha kusisiqhelo kuthi. Utshilo uJama, ngoku akhulileyo ke, ndikhuthazwa yinto yokuba uzicelela ngokwakhe ukufundelwa ibali phambi kokuba alale yonke imihla.